Waselu mbona bathi sohlukana mina nawe sandwa sandwa angeke ngoba bazi esinamatheno lwimi sosohlukana egodini sandwa sandwa bayeke.
Wena baby ungowami beautiful muntu wami mama wengane yami. You play big role empilweni yami. They don't wish us better, njalo mabasibheka. Kodwa mina ngiyazi kude la siyakhona. Baphila ngomona I know, cause ngithi babona the growth. You the one that I need, with you baby I feel complete, yeah. Bayeke bakhuluma amanga bathi for uthando letsamba inyanga, ngoba masivela kuyakhanya. Impilweni I'm ever I know, with you babies forever. Sandra sami for wena ngizoba uklever. Singamathini olini kusho khulu lake.
Basela umona bathi sohlukana mina nawe sandwa sami angeke ngoba bazi esinamatheno lwimi sosohlukana egodini sandwa sami bayeke.
Bahlezi batshele izindaba baqoqela amanga ngami. Wena sandwa sami uwe kuphela owasingami. Ngeke balunga kawa amadluza wavuka. Sengibhala incwadi ngani ngeli address ngithumelo malunga. I love how you're loving me. It's the same way you love how I'm loving you. We take our spark is true. Ain't no stress or no hassle when I'm with you. Basihlela umona bathi sohlukana mina nawe sandwa sami angeke ngoba siyazi ukuthi sinamathemba olimi sohlukaniswa ufa bayeke.
Basihlela umona bathi sohlukana mina nawe sandwa sami angeke ngoba bazi esinamatheno lwimi sosohlukana egodini sandwa sami bayeke. Basihlela umona bathi sohlukana mina nawe sandwa sami angeke ngoba bazi esinamatheno lwimi sosohlukana egodini sandwa sami bayeke.